Radio Pulpit, 657 AM.
Ke le dumedisa ka moka ka lebitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta. I greet you all children of God in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Le ke lengwe la matjatji le o morena a re diretse go lona gore re thabe re hlalale ka re ga lona go senataba gore re ikwetse ka re ga siemo se se jwang go senataba gore ka ba re kwele go ba re boneng go senale taba gore ba re ba ratang ba ka ba satsoge botse go ba ba fitile lefaseng la ka keno ka taba ya lehu a mioya ya bona ithobale leng ka khutso ba ge sho le legono e sale modimo ke yena modula a le gona ke motala wa mabaka ke mogwetjwa a le gona ke mophafogela lentjela gagwe go le phetagatsa ke tao kholo ya leloko la Juda ke tata weshu wa magodimo modimo a khutso a re shogofatseng. Let us go together as we are reading from the book of Ecclesiastes chapter 7 verse 1. That is Ecclesiastes chapter 7 verse 1, and it reads as follows: A good reputation is better than a fat bank account. Your death date tells more than your birth date. Let me repeat it. A good reputation is better than a fat bank account. Your death date tells more than your birth date. Father, we thank you for the reading of your word. Help us with your word, O God. Encourage us with your word. Minister to us with your word. Above all else, Father, we pray that you rebuke us with your word. We ask all this in Jesus' name. Amen. Bagesho le ke lona le ntshela morena cha tshinla le khono ke ona mahebetswa ke modimo ka sebele le ntshela morena le tshwella pele go bolela le nna le wena le ntshela morena le le go sietsa dina o ntsha rena bagesho ka lentshwele re ya gola ka lentshwele re ya fola ka lentshwele re ya matlafala ka lentshwele re ya tlhalefa le bitso la morena le bokwe e kwa gore lentshwela morena le re ntsha tshila le khono le re ina le botse le phala makhura a mabose modimo a khutso a re se go fatseng. A good name is better than expensive perfume. A good name is better than a precious perfume. It is better to have a good name and not having a perfume at all. Modimo a khutso a re se go fatseng bagesho ntumeleleng ke bolele mantshore re phela ka re ga lefase mo ka mokana ga rena re filwe mabitso e ka reng ka khotsa amen na le wena he re belegwa batswadi ba rena ba re filwe mabitso go a direga gore ntse re gola re sepela re ya ka mo le ka mo ra ba le mabitso a mang a o re kitirela go ona gona le mabitso a rena a ka dipase gona le mabitso a rena a gore godisha those are nicknames and gona le mabitso a rena a mo strate e ka reng ka khotsa amen mare reng ke bolele mantsho gore gona le di certificate tshe pedi tshe o mongolo mongwe wa rena a filwe go tsona a o ke thutele tsona tsona dia go swanela ke certificate sa matswalo le certificate sa lego e ka reng ka gwetsa amen matshatsi a le gone home affairs he ngwana fetsa go belego ba fitla ka sepetlele ba nete fetsa re ngwana pelo a itswa ka re ga sepetlele o tshwere a birth certificate modimo a khutso a re se go fatsei bia le taba she ere lina le le botse le phala perfume engkhang bose o ba ya utura ka bakala gore rena re kitirela mabitso ka maphelelo a rena re kitirela mabitso ka tsela ye re tshwaranang ka yona re kitirela mabitso ka tsela ye re boledishana le ba o re phela go teka bona le bona na gana fela wa pere makhura a utura wa tseba ngkha bose batho ba go kwa tshwelela mare batho ba go tshaba ba tshaba le go botsa gore hape o nkgabose ka bakala maphelelo a gago ka bakala tsela o ke tshwereng ka yona ka bakala tsela yo phelang go tele bona ka bakala tsela yo phelang le bona o bulelang le bona bibele ya ka e bulela mantshore le ina le le botse le phala makhura a go nkgabotse e ka reng ka gwetsa amen. It is better to have a good name than having a very expensive perfume. It is better to portray a very good picture batho le ba kaka wena ba sankaba go bona batho ba banyake go go tseba ka bakala lena la gago batho ba e ba kwa tseo di dirang ba sanka ba thakana le wena ba labalabele go tsebana le wena ka bakala le bitso le le botse le o nago le lona ka bakala maphelelo a mabotse a o nago le wona ka bakala o tsela ye o phidisana mbotse le bona ba nyake go tseba monga le bitso pele ga baka tseba motho e ka reng ka go tsa amene batho ba ba tshwere le bitso la gago wa tseba le a bolelwa bosigo le motsegare he ba ya ka mo ba kwa ka wena he ba tswelela ka kwa ba kwa ka wena ba tshisagalela gore re nyaka go kwa go bona motho wa le bitso le re kwele ka yena bya le re nyaka go mona mare re ke go botse ba bantsi ba rena ba re tshaba le reng gabose ba bantsi ba rena ba ka se re lebelele le reng gabose ba bantsi ba rena ba ka se gopele thuso go rena le reng gabose ka bakala gore ba tseba gore re tla ba botsa botsa ba tseba gore re ka ba botsa se re se gopotse rasia se re se lebetse na le bitso la gago le reng ena ngwaneso na wena o tsebagala tshwa na le bitso la gago ke eng ena ke rata taba ya gore wa tseba letsatsi la go gwa le phala letsatsi la go tswalwa ke fela ke bolala mantsore ka mokana ga rena he tsatsi le thaba modimo re fa monyetla wa gore re ngwale obituary ya rena e ka reng ka go tsa amene ka tsela ye batho ba go bonang ka yona ka tsela ye batho ba phelang le wena ka yona ke ka tsela yeo ba swanang gore ba bolele ka wena ha o sale gona modimo a khutso a re shogofatseng bagesho wa bana he o bolela ka motho mo tseba a o tlhoki go botsisa he o bolela ka motho mo tseba a o kamake he o bolela ka motho mo tseba e bile a o tlelwe ke le tshogo la gore na tshe ke di bolela ke tshe batho ba di tsebang na o yo bolela ka bakala gore motho wa mo tseba wa yo bolela ka bakala gore motho wa mo khwisisa wa yo bolela ka gore motho mone mare re nkile botse gona le batho ba bangwe he ba ka o gopela gore o bolele ka yena a o tsebele gore o thoma kae he ba ka o gopela gore o tlhalose ka tsela o phetseng le yena ka yona o yo tlala meokgo ka re ga matlho a gago ka baka la gore maphelelo a gona a ba sa di tsona ka baka la gore re be le sa noshane metsi ka baka la gore le be le rogwa tšatši le leng le le leng ka baka la gore le be le nyatswa he le thaba le le subela mare re nke le botse tšatši la legono bebele a ka re leina le le botse le phala perfume ya theko ye ko godimo e phala makhura a theko ye ko godimo wa tseba yo ba le lebitso le le botse batho ba go tseba ka tsedi botse batho ba go bolela ka tsedi botse wa bona he o phela botse le batho batho ba le ba tlo go bolela botse ke fela ke bolela mantsore le bana ba rena ba tla yo buna ka bakala lebitso la gago batho ba gopola gore go bile ga ba le motho a ka ba sale gona mare ngwana ga gesho e re ke thuse ngwana ka bakala lebitso la gago e re ke thuse ngwana o ka bakala meshume mo botse o ile ngwa idea o direla bana ba motimo e ka reng ka go tsa amene ba gesho ina le le botse le phala makhura bo se ka re ga di emo ka moka nko ke tirela lena le le botse ngwanesho a ke na taba gore wena o phetse jwa mathomo nete fatsa gore mafelelo o fetsa taba ya gago ga botse nete fatsa gore mafelelo batho ba ita ba bolela ka wena ba bolela ditaba tse di botse e u bila utswa mara sanka felela fawe we la tlogela e motho ba bolela maka mari we la fetoga motho ba phela tshwale le tshwale mari we la fetoga fetola lebitso la gago nko ke tirele lebitso le le botse le leng gore batho ba gopola ka lona ba tlo yo mimi yena le leng gore batho ba gopola ka lona ba tlo yo kwa botse e reng ke le botse gona le mabitso a mangwe batho ba bona le ba kang ga botse le ba khuile wa batshaba he o feta ga o sele serapa sa gagwe go tloga o sepelela gole ka bakala go gopola botlhoko ba go dirile go bona o gopola dipolelo tsa di boletseng ka wena o gopola tsa ileng a wa mo ga tsona ntle le tumelelo ya gago modimo a khutso a re se go fatseng bana ba motimo le ina le le botse le phala ditlolo tsa theko e kwa godimo le ina le lebotse le phala bank balance ya gago le ina le lebotse le phala masheleng ka moka a o ka bang le bona e reng ke le botse dilo tse ka moka di atla di a feta mari le ina le lebotse le tlo shala le duchi dilo tse ka moka di ka tshwelela di a feta le dipolelo di atla di a feta le batho ba tla ba feta mari he o na le lebitso le lebotse batho ba tlo go tseba be ba sa go tsebe batho ba tlo labalabela go go tseba batho ba tlo tshisega ba nyaka go go tseba e ka reng ka go tsa amen na wena o ntiele di tshe na lebitso la gago le reng na wena o ntiele di tshe na batho ba ka nyaka go go tseba na he ba kwa ka lebitso la gago o sa ntiele di tshe mo le go gona na batho ba ka tshisega ba nyaka go kopana le monga lebitso ka bakala maphelela ga gona na obituary ya gago e reng na ngwana mrena na obituary ya gago e ye mekae ngwana motimo e ka reng ka gwetsa amen e reng ke le botseng bana besho tse ka mokatse motimo o phela re fa menyetla le mmamo tlhosa re file monyetla wa gore re fetole mabitso a rena motimo re file opportunity to change our names God presented us with opportunity today to do what is right re nete fatse gore mabitso a rena a dutse ga botse re nete fatse gore batho ba re tseba ga botse ka tsela yeo modimo a re tsebang ka yona e reng ke le botse gona le tsatsile leng batho ba go tseba jwale mola wena o le jwale ba go tseba jwale mola modimo a go tseba o le jwale e ka reng ka go tsa amen mare tsatsing la le gono re na le matla le bogoni ba go fetola mabitso a rena e ka reng ka go tsa amen na le bitso la gago le reng na na o kwa o khotsofala ka le bitso la gago na na o kwa bose he o kwa batho ba bolela ka wena na ditaba tse ba di boletseng le wena di a swana na na le bitso la gago le reng ngwanesho bibele ya kaere le bitso le le botse le phala makhura a theko ye kholo go kaone gore o be le lebitso le le botse o tlhoketse letsela go kaone gore o be le lebitso le le botse o tlhoke bagwera go kaone gore o be le lebitso le le botse o seke wa balelwa le batho ba go dira dilo tsa go se tsebalege go kaone gore o be le lebitso le le botse wa tsebala go gatlha modimo e ka re nka go tsa amen ba ge sho modimo wa bolela le rena tsatsing la legono pe re tsatsila go gwa le phala tsatsila o tswalwa he o gwa fa modimo lebeletse gore o bo phetse o pheletse le tse ka moka a ba go beetse tsona wa tseba merero ka moka all purposes all opportunities you would have met them ka baka la gore modimo yena o go file tsona ka moka wa bona gona le tabashi go a tlhoka gore re gwa o ska gwa o tletse go kitshola he o gwa o ska gwa o tletse go kinyatsa he o gwa o ska gwa o tletse diputsiso tsa gore nang ka ne ke se ka dira tswale ka dira tswale he tsa tshile tlhaba modimo o file monyetla he tsa tshile subela nko ke tekole gore na ke fitheletse tseo modimo a di lebeletseng go nna na he tsa tshile subela nko ke nyake o ke nyake shishe ngwanesho gore na ke phetile ka mokatse modimo a be a di lebeletse go nna na e re bebele le tshatshila go gwa le phala le tshatshila o tswalwa he o tswalwa o tswalwa o sena selo o tswalwa o rwele fela tseo modimo a go tshwarisitse go tsona tshatshila go gwa re lebeletse gore o go di phetile ka moka re lebeletse gore o gwe o di fitheletse ka moka e ka reng ka go tsa amen bona tsatsila o gwa le phala le tsatsila o tswala ka re ga tie mo ka moka modimo yena o tswella pela go tshepa o tswella pela go etisitse pele o tswella pele le modimo wa go tshepagala o tswella pele le modimo wa lerato o tswella pele go ba modimo wa menyetla o tswella pele go ba modimo wa gore etisha pele ka re ga leeto le la bophelo nko mo tshepe ngwanesho mo etisha pele le bitso la morena le bokwe ba ge sho le ke lona lentšu la morena tšatšing la legono wa na go letsebe nke ya kwehle semo ya o se botšang diphuthego mantšu a thapelo šia a re re morena Jesu tsena ka re ga pelo ya ka o be morena le mophulusi wa ka ntebalele dibitsa ka kamoka o fodise mmele wa ka ngwana le bitso la ka bukeng ya bophelo o nkgaogele ka le bitso le tletse go matla le bophelo la morena Jesu Kriste wa Nazareta Amen. Bagesho nomoro ya kashi. Morena 083-335-0469. 083-335-0469. God richly bless you. Amen.
From your ear to your heart, to your mouth, to your feet. Join this life on 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
It's here. Radio Pulpit's new website is live. You can tune in at radiopulpit.co.za and enjoy crystal clear sound with just a click of a button, or listen to our podcasts. Discover biblical truths in our daily devotionals and let our stories of hope inspire you. You can download our app on this new look, easy to use platform. Find your favorite program, get to know our presenters and so much more at radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.